sele swela mato. Lezi kamele senzeka kuleli izwe. Zisho ukuthi sele swela mato. Lezi kamele senzeka kuleli izwe wemalo. Zisho ukuthi sele swela mato. Uma kuhlungulwa besifazi, kubulawa besifazi, kushuthi izwe leswela mato. Uma kuhlungulwa izingane, kubulawa besifazi, kushuthi izwe leswela mato. Uma kuhlungulwa ugogo, kubulawa besifazi, kushuthi izwe leswela mato. Ngoba madoda yanakekela, amadoda yanakekela, kushuthi izwe leswela mato. Ngoba madoda yanakekela, amadoda yavikela, kushuthi izwe leswela mato. Lezi kamele zenzeka kuleli izwe kwamalo, zisho ukuthi izwe leswela mato.
Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawaki, zonke indaba ixoxwa kwagogo. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawaki, zonke indaba ixoxwa kwagogo. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawaki, zonke indaba ixoxwa kwagogo. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawaki, ngoba leli izwe likamthaniya. Ibakwazelani, ibakulalelani, eswela uboya mina bekumele mphile ehlathini. Ibakwazelani, ibakhenulelani, eswela uboya mina bekumele mphile ehlathini. Ibakwazelani, ibatuhulelani, eswela uboya mina bekumele mphile ehlathini. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawaki, zonke indaba ixoxwa kwagogo.
Lishibe ihlabelo ugogo mawuthanda yimbi ngusomlantu yesabeka njengesekeleli ngosiwete amaphisithi ngoba uwete abakhwekazi ngeshumulobhomba ekanti mdlalo umashabalani intombi yosana. Umaludi kwadinga vokalweni kwandoda bayihleke bathi kusendini ekrimwayo. Uma ngethubaza amadina ngilithathe ngilibeke unyawo ngishayise emotion uma ngiyothenga eplaza. La ngizwa la ngikhona ngihlaba amayimpela emhlophe bathi thakathe emini kwabhaka odwa ezinyeni bethakathe ebusuku. Kodwa ngithi mina umashondovana uswela igqulukwe la mahlase ngokhungana bonake sithe enhlanu nobani usika kasithandayo ubheke. Asanze kufana kubuja shome.
Izwe leswela madoda,
izwe leswela madoda,
izwe lifuna madoda,
izwe lifuna madoda,
izwe leswela madoda,
izwe leswela madoda,
izwe lifuna madoda,
izwe lifuna.